Did your mama not tell you don't go play outside when the weather's bad?
Gotcha.
Jump. Usipolala macho hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uko kina cha bahari umezoea kuoga kwenye bwao. Uko umekuja sayari haina kunguni haina chao. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunao. Ukijifanya rude ni mwenye nimepinda jambazi Masud. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana, very good.
Very good.
No cash, no food. Hapo utakula hiyo attitude. Oya we, si unataka information. www, download the application. Si unapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, si unataka information. www, download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Radio imemeza kada, hawana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchanga, mbona wata baba. Propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigo za kishaba, moto baba. Ukijifanya rude, mimi mwenye nimepinda jambazi Masud. No cash, no food, hapo utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mimi ndo napendaga sana, very good.
Very good.
No cash, no food, hapo utakula hiyo attitude. Oya we, si unataka information. www, download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, si unataka information. www, download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Music.
Over. Juku. Do you copy? Over.